Are you okay?
Uganda bring job to where you are.
Big son, Maggie.
Bring job to where you
are. Hey,
Uganda bring job to where you
are. Action, sugar boy.
Then I thought he was going to be a era, such a era, era, got it.
Mana Uganda ya kutagura manya fata fata mingene faka faka DJ mbono tomo talamu kamewa omweziki gusu sato na wote meka manya bako desako kati yenza liko ze ya kuja kata yenza dako
Uganda bulijobo eti wenyuma
bulijobo eti wenyuma
Uganda bulijobo eti wenyuma my god for the vibes
Uganda bulijobo eti wenyuma kumbe webuzi babi nobye muba mukola Uganda bulijjo bwetibwa enyuma munyigana abawala nga muli baka mpulira ekintu munda tandisa okukemebwa kati njagala kwenda tata Shakira nawo limba muwala w'omububira egwali muwasa munyomerwa emitemito tukyalina tayimu gwe lwaki tozijoga wofunamu ku tayimu mwekuba enjawulo n'obulwa eyatayimu kyokka nkusanze weolayo za vaibu Uganda bulijjo bwetibwa enyuma kumbe webuzi babino bye muba mukola munyigana abawala nga muli baka temwatubusa tujjayo obusente bwe tutereka
bebi ng'onyumidde mu mpotiiti olabika bulungi babali bafaaki olina nenyashi
bigbigbigmama
Uganda bulijjo bwetibwa enyuma
bulijjo bwetibwa enyuma
Uganda bulijjo bwetibwa enyuma my god for the vibes
Uganda bulijjo bwetibwa enyuma kumbe webuzi babino bye muba mukola Uganda bulijjo bwetibwa enyuma munyigana abawala nga muli baka
mwana
tenadali bakunyumira era sikyanyumira era kati nyumira munyumiri
mana Uganda ya kutegura manya fata fata mingene faka faka DJ mbono tomo talamu kamewa omweziki gusu sato na wote meka manya bako desako kati yenza liko nze ya kuja kata yenza dako
Uganda bulijjo bwetibwa enyuma
bulijjo bwetibwa enyuma
Uganda bulijjo bwetibwa enyuma my god for the vibes
Uganda bulijjo bwetibwa enyuma kumbe webuzi babino bye muba mukola Uganda bulijjo bwetibwa enyuma munyigana abawala nga muli baka